It's your boy Icon Bundy Senna.
This beat I bought. Parano.
Smash and bass so that we run them chips. Let's make a mess.
Injikele papondi kuna ipost. Injitefi wadilo munzinga. Alo. Wachita shan, eba yoyo ati twala ikala shan. Kale kale na dipona na mukalale I. Weta tana obola ne njiri. Vena mediba dito mama hookups. Inchitefi, baya shimia phone. Ha, yeah, baya shimia phone. Yeah, baya shimia phone. Njendele na wana kashumu longo na laba tuwala kui. Baya shimia phone. Shele na tu kwacha mutumba ya fuaka ya kaba kwei. Baya shimia phone.
Na wasa po kumutumi na pade 195.
Baya shimia phone.
Bigi mana control nzinga. Elo aina chinona no kupinga. Chikonko atchani. Nde mfupa mkoshi na kadimoni mpatwa ne minga. Nkono mwene filu ndufuru. Fiambo kushupa njekuru. Yotempa bala isaba kulu. Yiziro tu so wapanga bujuma. Kushile na cup pay forward. Bilu na ifika party five zale soat. Kumabidi mwa isula boto. Yei mwea paife ya pangu mamoto.
Baya shimia phone. Baya shimia phone. Njendele na wana kashumu longo na laba tuwala kui. Baya shimia phone. Shele na tu kwacha mutumba ya fuaka ya kaba kwei. Baya shimia phone.
Deti wishi venga ni biwi reni no kunango ni biki.
Baya shimia phone. Baya shimia phone. Na isanga shani muri ya gona. Tefe finangu na ipe na ikonomi. Nde umfa kwa tumwela wachepa. Aweshe mofi omutimala pepa. Wetata peta fiali asuka bangala. Intina wagelo mibili nge sofu. Na isanga njendele china mpofu. Teku black ilis kiambiko. Ini bina. Baya shimia phone. Baya shimia phone. Njendele na wana kashumu longo na laba tuwala kui. Baya shimia phone. Shele na tu kwacha mutumba ya fuaka ya kaba kwei. Baya shimia phone. Baya shimia phone.
Let's go. Smart guys and kill. Na chimpa mwene na mala. Na tenda nile dizeo kuisalwa mpala. Yubali kema suta panshila mala. Washile na chifoni na indela maya. Na chimpa mpana senda na melisa. Na mupisha mwati ni mailo kuisa. Jewela tukuli underscore. Jinti umefoni fiat stika. Oh my god.
There's no response from the requested number.
Baya shimia phone. Baya shimia phone. Njendele na wana kashumu longo na laba tuwala kui. Baya shimia phone. Shele na tu kwacha mutumba ya fuaka ya kaba kwei. Baya shimia phone. Baya shimia phone.
Rock Jesus Niki.
Baya shimia phone.
Nane mwine nda chetekela sana. Ilingi fichitika uteza ngashala. Na tichimu konke veno nine na ipopa. Na pitana kulisa ichiki na musenda. Na tampa nobulendo ninchetekela nde musanga. Kafika na tumafoni ya shima. Jipushe bale tatelo bafuma. La pano nda shimika na fuaka ya fuma.
Baya shimia phone. Baya shimia phone. Njendele na wana kashumu longo na laba tuwala kui. Baya shimia phone. Shele na tu kwacha mutumba ya fuaka ya kaba kwei. Baya shimia phone.
Mr. La D Washepre.
Baya shimia phone.
Young Alf
Alanis
Alpha Entertainment Music.
Baya shimia phone.